my music.
My name is Kingston.
Get a piece.
I am
Spy It Fuck to the protection. Anipanga na chisilu, ya kwela na makilu. Anipanga panga busy, ni wanzuna noti nzinzi. Anapapa time breezy, chani pata ya madizi. Anisoko neza nzelu, nikangala ni makilu. Uyuwaida ni simbi wakamba ni fulanga. Batiba mamu kumbwira kumozi wanzanga.
Aita, aita, aita mama aita.
Nimambela kabisa beka story. Kuti aiko imegolo kasto Shima baby Aida. Ndiwe weka niwe ni makonda
Aida.
Ulo vanga gabe kumutima weo ndiwe Aida Ma baby
Aida.
Piti piti keo iwe Aida. Manga nyoze Aida. Nine paliwe osini salenda Aida.
Aida, Aida,
Aida,
Aida mama Aida.
Je suis.